telelo munyu muntu kodwa maisivelwe awusoze wamthinta awabe kulona ukutelelo munyu muntu kodwa maisivelwe awusoze wamthinta See you.